Mesia ndiguqe ngedolo phambi kwakho ndiyakhala siwakade siyaphela xolela ungasilahli ngeli xesha elinje Yashitaya tonight Tatelela ndakela Lela Omitle nina mbevo Nditembe wena Omisbugu bugu zomu yazi ngafika Mna nditembe wena Nditembe wena Bao Banati ngeli xesha elinje usikholele isono sethu Bao banati ngeli xesha elinje
Oh,